daddy. Not sure you, I'm loving you, baby. Nimekupa moyo wangu, baby. No life without you, baby. Nitakufa kikatili, baby. Darling, paka tumefanana. Sijuti kujuana. Kwako na tuama. Your love is true. Mapenzi kuridhiana. Kwako ntabanana. Nawe mpaka kiama. Your love is true. Hili jimbo lako, honey. Siambiwi na sisikiki.